buhereye kuri Colonel Tom Byabagambure bw'ibyaha binde birimo kwamamaza nkani inkoha zigamije kwangisha rubanda ubutegetsi. Ubushinjacyaha bwasabye ko byose byamuhama. Kuri iki cyaha gahanishwa igifungo cy'imyaka 15, icyo gusebya leta n'umuyobozi akazahanishwa imyaka 5 ndi hazabu ya miliyoni 5 mu mafaranga y'u Rwanda. Guhisha nkandi bimenyetso byagombye gufasha gutahura ibyaha akazahanishwa igifungo cy'imyaka 5 ndi hazabu ya miliyoni 5, naho gusuzugura ibendera ry'igihugu gahanishwa gufunga umwaka ndi hazabu ya miliyoni 1. Ubushinjacyaha bwabwiye umucamanza ko ibi bihano biremereye kandi ko bigize impurirane mboneza mugambi. Bwavuze ko bukurikije imyitwarire ya Colonel Tom Byabagambo wahoza kuri itsinda ry'abasirikare barinda Perezida Kagame, wenda bagenzwe mu miburanire ngo ntiborohereje ubutabera, bityo ko ntaho babona urukiko rwahera rubaha imbabazi. Ubushinjacyaha bwasabye umucamanza kuzahanisha Colonel Byabagamba gufunga imyaka 22 ihazabu ya miliyoni 8 z'amafaranga y'u Rwanda, kwamburwa impeta za gisirikare zose no kwamburwa uburenganzira yemererwa mu gihugu nk'umunyarwanda. Byabaye cyo kimwe na muramu we General Frank Rusagara wasezerewe mu ngabo mu 2013. Bugira icyo buvuga kuri General Rusagara, ubushinjacyaha bwavuze ko yaza kuba afite abasirikare ayoboye bagatora ibitekerezo byashishikarizaga babyanze igihugu cyari buhure na kaga. Sergeant François Kabayiza we yasabiye gufunga imyaka 6 ni hazabu ya miliyoni 5 mu mafaranga y'u Rwanda. Mu rukiko Colonel Byabagamba niwe wiriranye ijambo umunsi wose, yanenze batanga buhamya w'ubushinjacyaha ariko ashyira umwihariko ukomeye ku buhamya bwa Colonel Bukenye babanaga ijuba mu butumwa bw'amahoro. Yasabye urukiko kubanza kumenya neza inyandiko mvugo uyu mutanga buhamya yihakanye mu rukiko, avuga ko ubushinjacyaha bwayimukoresheje bumutunguye ari kuri stress y'ibizamini. Yakunze kuvuga ko bimugoye guhuza inyandiko mvugo nyira yatemera ndetse n'ibyo yabwiye umucamanza. Mu mvugo irakaye kandi yatindaga guhuza interuro n'iyindi, yabajije ati umutanga buhamya aje mu rukiko akihakana ubuhamya, ubwo buhamya bubwande? Ubundi kimenyerewe n'ukuregwa avuga ko bamuhimbiye ibyaha. Afun Khan uvuga ko Lieutenant yamufatiranye. Uwo Khan ufatiranwa na Lieutenant ni Lieutenant usanzwe cyangwa ni Super Lieutenant? Ati ishati ubushinjacyaha bwamwambitse yo kwitwa umutanga buhamya yarayibasubije. Ubundi uwo mugabo w'abandi ugenda n'uwiki? N'amagambo Colonel Bukenya avuga ko Colonel Byabagamba yabwiye Karakire akimara kumva yitabira ku ijambo rya Perezida Kagame iyo bamuhamagaraga kuri telefone. Yabajije akomanga ku meza kuvuga ayo magambo byaba icyaha cyo gukwirakwiza ibihuha gite, cyateza imvururu gite? Ubushinjacyaha bwagifata bute bukakijyana mu rukiko rukakiburanisha imyaka igera kuri ibiri bite? Colonel Bukenya avuga ko mu mezi nkane ya nyuma mbere y'uko bavijuba batari bakivugana na Colonel Byabagamba, ariko uregwa ngo yarababwiye ati nakarejya mwamwivuganye. Niyumvisha ukuntu batavuganaga kandi bakemeza ko yababwiye ayo magambo mu kwezi Karegeya yapfuyemo, ati keretse niba yemeza ko ari njye wishe Karegeya nkaba nari nsanganywe uwo mugambi. Ubushinjacyaha umurega kandi ko yanze kwifatanya n'abandi banyarwanda mu muhango wo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko Colonel Bukenya we yemeje mu rukiko ko yagaragaye muri uwo muhango, ahubwo ko yazanye umuntu avuga ko yatoraguye mu muhanda agafata ijambo mu muhango mu izina ry'abanyarwanda mu ijwi ry'uje uburakari ati ibihuha bavuga si njye wabihushye. Simfite ubushobozi bwo kumenya icyabateye kumbeshyera, ariko mfite ubushobozi bwo kugaragaza ko ari ibinyoma. Mwibaze igituma bahimba ikintu nk'icyo bakagishyira mu bimenyetso bakagikoresha nk'uburoso bwo guhindanya umuntu. Kutifatanya n'abanyarwanda se bigize ibihuha bandega? Abanjye se baguye muri Jenoside barabazi? Ubu dutangire kuba abanyarwanda kurusha abandi, twumve ko bapfushije kundusha, bababaye kundusha se? Gukoresha Colonel Bukenya nk'umutanga buhamya uregwa bifata nko gushoberwa ku bushinjacyaha. Ati iyo umuntu yashobewe yiyambaze kiri hafi azi ko kiri bumufashe. Ati niba ari ubujiji bwo kutamenya gutandukanya icyatsi n'ururu. Abunganizi ba Colonel Byabagamba bavuze ko ubuhamya bwa Colonel Bukenya butafatwa nk'ubuhamya, bavuga ko nta reme bufite kandi ko nta n'icyo bwamarira urukiko uretse kubutesha agaciro. Ubushinjacyaha bwikomye uregwa ko yandagaje mugenzi we w'umukoronel amwitinjije, buvuga ko ibyo ari ugusuzugura ipeti rya Colonel, gusuzugura ingabo z'u Rwanda ndetse n'uwaritanze. Ubushinjacyaha kandi bwikomye uruhande rwiregura gutwerera amagambo umutanga buhamya wabwo, buvuga ko ntaho yahakanye inyandiko mvugo ye, ku icyo yakoze ari ugukosora amakosa yakozwe mu nyandiko mvugo. Buti inyandiko mvugo ishobora kugaragaramo amakosa, uyandika n'umuntu habayeho kwibeshya si ukubeshya. Ibyo avuga ngo twara mu tekinikiye nari Lieutenant a l'époque, twari kwicara tugatekinika kano senior officer dute? Afite ibimenyetso yabigaragaza namusaba kwizera inzego za leta. N'amagambo ya Captain Faustin Nzakamwita uhagarariye ubushinjacyaha. Icyaha cyo gukora ibikorwa bisebya leta ari umuyobozi uregwa yavuze ko ubushinjacyaha bwatiriye ibimenyetso by'icyaha cya mbere, nayo cyo gusuzugura ibendera ry'igihugu yongeye kuvuga ko bidashoboka gusuzugura ibendera rihagarariye igihugu amaze imyaka 28 akorera. Yavuze ko gusuzugura leta byo bishoboka kuko leta zihinduka ariko imbago z'igihugu zidahinduka. Ubwunganizi bwa Colonel Tom Byabagamba buzashyikiriza imyanzuro ku birego ku wa gatanu w'iki cyumweru. Ni nabwo General Rusagara na Sergeant Kabayiza n'ubwunganizi bazagira icyo bavuga. Kabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, I Kigali.